zamshiye zothandweni ukholosi swami kweludlulela ngoba ngiyabona zamshiye zothandweni ukholo ntombazane awudlulela ngoba ngiyabona zamshiye zothandweni wenubuye wasengatheni singilwe nami singilwe nkosazane ngifuna wena wenubuye wasengatheni singilwe nami singilwe nkosazane ngifuna wena wenubuye wasengatheni singilwe nami singilwe nkosazane ngifuna wena ukholo sisi wami kweludlulela ngoba ngiyabona zamshiye zothandweni Lobo se va a cobrar tu sandón. Lobo se va a cobrar.